barsiiskan keenka arrankas soormishwa ta isa sentim ammo dursa won dhibitan walin irjeebinif jira wo isen dursa barsiiskan caqasaatin walman jiru nuha isentim ak waan innama booddun dura baase laf misriya sun muusa ka won sun kasa baase tokko hayish laf misriyan sun maqaa safaraawo yedhani duub innin dak booda isa sun tagara laf israa'iilatin dhuft ishee gar misriyaatin feene dhipkudhen gugurda laf misriya it buuse dhip mishwaa ka inni laf misriyaat buuse innama hangafa kullin dudi
dak israa'iilawwan yedhaniin hooliyo hal hin qabne borbaada gorra duum dhiig fulamin keessani dibedda yedhaniin duum hoola sun ak qoma nyaadha yedhaniin dhiig hoola sunitiif innama israa'iila lubbu dura baasen suniif arratan innaman israa'iila gankas guyya tok eebbasaakaa qaba won pasaakaa yedhaniif maleeka lubbuwan war sun xuutu ir marte innama hangafa xuutu lubbu baa arrinne gar booranan mare eebbasaakaa sun midaafeta iisan male eebbasaakaa sun yerusaleem dhufe.